abasajja tulina tugamba gososo kutegwanyiza songa kunyuma noyo omutima gwe gusimya kunkone naye nga gamugamba ko gabula nti mukwano nkwagala nakola ntya nze omanye nti nkwagala ye mukwano nnumya nnyo munnange ekiro mponya omwoyo onsuza bubi nnyo nga mpanjagira laavu songa nasalawo njikuwe naye kundingisa nakola ntya nze omanye nti nkwagala ye mukwano nnumya nnyo munnange ekiro mponya omwoyo onsuza bubi nnyo
DJ Eric Com in the mix.
Remember where you got it from. www.djericom.com.